DJ Perez in the mix. The international boy, DJ Perez.
Twende mbali wachunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipuke, oh my baby.
Soni si ambiliki kwako na leo bia mambo yananyoka tiki mola na tujalia
na kupenda peke yako mi wako my baby my lady
nobody but I than you
nobody but I than you
Where would I be without your love? Where would I be? Yeah. Where would I
ogopa ni kuandika jina God na small letters. Cheki vile genge inatesa, niko na maziwa na cheza na M-Pesa. Spicy, cheki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Kaha una pesa rudi home, story ya kumba pombe, ah, manze na bo. Behind every smile kuna karo chafu, eh, karada ya watu. Uyu manzi amebeba masheveshe, yani nga mabetete, usiku sako tupatane hapo inje. Shere leo lazima tupige. Spicy, cheki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Suli kuja kukunywa, usipapase chupa. Doba izi shiapo mzing, rudisha beat.
The International Boy, DJ Perez.
Yo, freedom is coming.
Baby unani bamba kisonga na yo partan jukila design na banjuka inani mada meza guza wapi juvidoles na ni washa songa na yo partan jukila design na banjuka inani mada meza guza wapi juvidoles na ni washa songa na yo partan kibuso kibanjuka mibaki nimezuba. Kwanza joki shika ukuta na ukiwine vile inafaa. Weni softy na manga, weni soshi, weni star. Weni msafi kila saa, dunga crop top bila bra. Tick 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 tock, ebu zungusha no stock. Chani yako na lalisha ndo inafanyo nani stock. Siati nini si umevisha nda kuingiza ndani box. Twende chini katikati then ipeleke to the top. Ha, just a minute, nasema just a minute. Kam ni kupe kitu itafanya ukuwe cheesy. Amini usi amini, skwangi chali ivi ivi. Neza garamika wese unataka nini kani shots. Pewa, mzinga, pewa, chesa, never, after, lewa. Tamashani hakuna time ya kulemewa. Na umetoa mpaka ndula kwani weni Cinderella. Na baby unani bamba. Ukisonga na yo songa na yo songa na yo pattern. Jukila design na banjuka inani mada. Meza guza wapi juvidoles na ni washa. Songa na yo songa na yo pattern. Jukila design na banjuka inani mada. Meza guza wapi juvidoles na ni washa. Songa na yo songa na yo pattern.
Songa na tempo fanya tembo inakazana. Rembo shesi ya tembo inapepana na banana. Playbook ni ita kwako si delay na fika jana. Boyo wako akule vako hiri le yezi fanana. Kuna file na shanga ukenda chini siyamini. Jo kwanza venye unakami sielevu kona nini. Umeniteka nimezubana misjui kani majini. Na kufota very loyal ni kama mini wadini. Riswa ni mashetani ni kaumeni laani. Riswa kitabu gani biblia ama korani. Tiswa nagudua na nafika ni mtihani. Katika na ugwa mapepo na basi wendo kuhani. Kuna mutu leo na lalandani. Si unajua kuna vitu mbili ziachani. Ndovu kuna msitu na msitu si unajua ni gani. Akiwa lai mbio za nyani leo zinaishia changwani.
Baby unani bamba. Ukisonga na yo songa na yo songa na yo partan. Jukila design na banjuka inani mada. Meza kusa wapi juvidoles na ni washa. Songa na yo songa na yo partan. Jukila design na banjuka inani mada.
DJ Perez in the mix.
To me and you, baby, me and you. Niki waju, ya matatu me you feel vibes true. Riding through the city, me and you, baby, me and you.
Kama gira tuko area point, namo shogi diyo zetu ati, makara wanasema tuko reckless. Junganya imejaza VXS. Pretty ya Jerry okota ma ordinary. Pale umo okota wa cardinale. Oktombi kabidho ukifika namba nane iyo era karidho dinyu siku wa manane
vum vum na pull up kwenye matatu zoom zoom pale mbele okota wale watatu kuna mtu ananukisha kiatu oya pale nyuma tupendane oya create room room niko umo umo ina matazi mazi na jina paradiso ndo mawina emba sava na enda dina manyanga manyanga nganya ni manyanga kaa huna fair buda kanyaga kanyaga
make you maju ya matatu me you feel vibes true riding to the city me and you baby me and you niki waju ya matatu me you feel vibes true riding to the city me and you baby me and you Tonde homo pande KDD ukalie KICC ukikunyo KCC Niko skodi mami hapa najilea Nikulipie mahari ya mafea Nikupatie maua au mimea We ni miracle na mini pasadea
Tulipandi yanga Kencom Gari za kwena majengo Tulikuwanga malevels Tukitoka tunda mimi na warembo Before tufike hao Tonda alidai Beni mbao mbao Nililipa thao Na nikasa hao Tupenting alikuwa menishika kakarao Niki wa juu Yama tatu me you feel vibes true Riding in the city me and you Baby me and you Niki wa juu
breathless, oh. Boy, you got me feeling so blessed, oh. Ooh, wah, wah, wah. praise, I go dance, I go break in my waist, in my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wa, wa, wa. I go praise, I go dance, I go break in my waist, in my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wa, wa, wa. They wanna know, they wanna know. They wanna know your energy, my remedy. But it's a good bad melody. Play a bullo, tilly tilly bam bam. I like your lamba, boy, this your body bam bam. Hey, play a bullo, tilly tilly bam bam. Today I give you lamba, boy, this your body bam bam. I go praise, I go dance, I go break in my waist, in my. In my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wa, wa, wa. I go praise, I go dance, I go break in my waist, in my. In my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wa, wa, wa.
Tell me what I'm talking, I say. He's like I want 100 million. and me. Maybe I am lucky cause I can't believe she's more of everything that's guaranteed. Just watch how she walks. She's got that attitude, that's her style, and it gives me the feels. And she changed her mood with her smile. Oh, this can't be real. He's like I won 100 million. I found a good woman. I found a good woman. Like I won 100 million. I got a good woman. I got a good woman. Can't believe the way how she got me still. Each and every day I feel the thrill. Even by day she finds a will to take good care of me. And she loyal, royal, to the end of the world she'll go. I'm so shook, I'm hooked, and she don't even know. He's like I want 100 million. I found a good woman. I found a good woman. Like I want 100 million. I got a good woman. I got a good woman. He's like I want 100 million. I found a good woman. I found a good woman. Yeah, I want 100 million. I found a good woman. I got a good woman.
That is Salam,
the international boy. I'm DJ Perez.
Mr. T, touch on it.
Hey, I'm looking for my money, money, where you are? Sijalala nyumbani, money, on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Roo safi low kati nywele si wakili. Feature white situ na pinduka mtawapili. Kahawa ando na kakitako na subiri. Taka na fasu kitaka power inuka go and get it. Taka mgongo pati labla kupakate ka. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao bawa ndiki kwa mka. Na kuambia wewe kama jail voni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Si wamini wa takuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini nini nini wezi kutoka chini.
Yo size yo, sisi so size yo. Yo size yo, wamesha chua sisi so size yo. Yo size yo, yo size yo. Yo size yo, wamesha chua sisi so size yo.
DJ Perez in the mix.
Kuzaliwa ngare naro tu yenye baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kajo janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Fanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kichwani.
Why you hate me?
Naka nifeli ndiani. I'm a bad man toka dogo, dogo. Sekunde mtu sekunde mbogo, bogo. Kufika hapa so kazi drogo, drogo. Chaka kwa chaka paka kwa fogo, fogo.
Kuparo unipepe mzima ukitaka haba tutajaza ndo. Mi uvivu sina, natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Ayago baby ringa. Jamfua baby minta kukinga. Pairando basi pinda. Irudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa. Ikijamfua mama minta kukinga. Pairando basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupepwe. I wish ni mwone wopa kiluka debe. I wish ni mwite nasibu. I wish I would be
wenye chuki watazira, watafuba, watakosara. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo, taratibu konyuma kuna shimo. Tandondosha we paka mapepe, shilole wambie wache kitete, yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Hayago baby ringa, ikijambua baby minta kukinga. Bairando basi pinda, ukirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa, ikijambua mama minta kukinga. Bairando basi pinda, ukirudi kwa nyuma na kukinga. Leo tulewe mpaka tupe.
In the mix.
So, generation, oh no, come out and play. Let me see your body move to Macarena. Lead away, and I'll be right beside you. Yes, you are my kind of baby. I'm like, no, girl. Then I'm gonna make it. lonely. I love you, Kona. Nikita, Anna, Nikita. Crazy thing is, up and down, you go crazy. Oh, you go crazy. I love you, Kona. Nikita, Anna, Nikita. Crazy thing is, up and down, you go crazy. Oh, you go crazy.
Kwanza umemaliza shule, ama bando nataka nijue. Wajua na kupenda sana, wazazi wako wasinizingu. Tatizo nikipenda, waga na zama na shindo kondo. Na moyo umesha jenga, kanyumba kwa ndani na wingi wajo. Yani kikuche kitu, na baki bubu watasonge. Echoki atutu, kasura kama mama kwelu meni just. Rosella, wendo manzi minapenda. Rosella, kweli misi choku tena. Rosella, wendo jewie ya tafita. Chengi mita nono kubera. Ine mingi nipoga dita. Rosella, wendo manzi minapenda. Rosella, kweli misi choku tena. Rosella, wendo jewie ya tafita. Chengi mita nono kubera. Ine mingi nipoga dita.
Chunya eri nyakachie Nosega kore kendo kore lalna Rosella mami macho mokolie
Kere chingo kao kore milambo Nyadundo kare chigombo Kikibita mami kare miriambo Awika nwango nyako mabombo
Yani kikuche kitu Naba kibubu watasonge Echoki atutu Kasura kamama kwelu meni just Rosella Wendo manzi minapenda. Rosella, kweli misi toku tena.
Rosella, odo jewie ya tafita. Chengi mita nono kubera. Ine mingi nipoka dita.
Rosella, wendo manzi minapenda. Rosella, kweli misi toku tena.
Rosella, odo jewie ya tafita. Chengi mita nono kubera.
DJ Perez in the mix.
Nimefundwa wake maex ndo wanaumia. Walisema nimevunda sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti tena choki nikimkalia. Tena siku zinanenepa nana wiri. Yamenoga mapenzi na yameshamiri. Anipa vinono na vikubwa shubiri. Nyumbani kumenoga, unipoza mwili. Ananileta chumbani, nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani, sisi tuko nyumbani. Anitichi inama inama, inama inama. Nyama, na mpaga na tena. Na nileta chumbani, nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani, sisi tuko nyumbani. I need teaching na mainama, ina mainama.
International boy, DJ Perez.
So sexy, I gave you all my loving, but you took it for granted. Take off, I know take off, yeah, you keeping me grounded. Now I'm looking frustrated, and your accent is gendered. Original loving, no be second handed.
I want to love you, no need to stress you. Kiss and caress you. All through the moon.
See, like, I want to love you. Kiss and caress you. All through the moonlight. And I want it by your side.
You're my kind of loving.
I go kiss you all over your body. When I see kind of you. When I see you, I go rock your body. I need miss you. And I want your body for my body. Cause I need you. I need miss you.
You're the answer to my prayers, I feel blessed with you. In the morning when we wake and I get by you.
And you got me so strong.
I want to love you, no need to stress you. Kiss and caress you, all through the moon.
See, like, I want to love you, kiss and caress you. All through the moonlight, and I want it by your side.
You're my kind of love.
I go kiss you all over your body. When I see you, when I see you, I go rock your body. I did miss you, and I want your body for my body. Cause I need you. I did miss you. I did miss you. I did miss you.
Kani kiminaji, toto umeiva ukawekwa nazi. Nilikuona kwa mbali nikafilu chizi. Ujue kukufata mie kuwa easy. Tangu hizo enzi, hadi siku hizi. Nilidata kwako kama una kizizi. Wanaopiga sana namba iko busy. Kuswasikize yao baby take it easy. Kwecho kiuno chako, baby when your body. Ponda raha uko nami, nami na mwaga noti. Kwecho kiuno chako, baby when your body. Ponda raha uko nami, nami na mwaga noti.
Nasikia unapenda kitu kuu. Jai lalisha mwili fika iku true. Jai zalisha ni kupatia wajuku. Ski brown aligeuza serikali yani kuu. Asuna nipa waswas kwanza venye hiyo asi navuta wafasi. Basi unipe chance yani nipe na fasi. Ndovu ni kupe yote na siyo kiasi. See I could choose you and there be no shame. Well I could do it and do it over again. Siwezi kushare himalie endi chain. Alafu tuongeze ndovu kuu your name.
Why talk you no chako, baby when your body. Ponda raha uko nami, nami na mwaga noti. Why talk you no chako, baby when your body. Ponda raha uko nami, nami na mwaga noti.
Wow.
wine for me. Ukona mijilaze hifoni. Apa murumen panda kichwani. Kamalize vita nyumbani. One for me. Ukona mijilaze hifoni. Apa murumen panda kichwani. Kamalize vita nyumbani. Gimme that. Gimme that. Gimme oh. Gimme that. Gimme. Kwa itokyo notako, baby when your body ponda raha uko nami, na mina mwaga noti. Kwa itokyo notako, baby when your body ponda raha uko nami, na mina mwaga noti.
Yes. I don't drink anything I see. I never prayed for this. I never knew it could end like this. And if you're done with me, oh baby, big O just set me free. Cause I don't decrease like this. For your love, I didn't lose my senses. 5 point like me, 5 point like me. Don't call me cheap, girl, I work for this. Girl, I work for this. And I promise you, I will find someone, someone new. Make it up for me, what's up? Make it up for me, put down for breast and sweat. If I do you bad, if I do you bad, don't call me, what's up? Put down for breast and sweat. If I do you bad, if I do you bad, don't call me, what's up? You know I'm the kind.
DJ Perez in the mix.
When I call, you no pick. When I text, you go read and delete. I know be good, don't know. I know you sabi everything you dey think. You dey call me your boyfriend, but why I still dey pay for the sex every night? You don't need to say too much. I already know you don't love me much. 5 point like me, 5 point like me. Don't call me cheap, girl. I work for this, girl. I work for this. And I promise you, I will find someone, someone new. Making up for me, what up? Making up for me, for me. Put down for breast and sweat. If I do you bad, now for that. If I do you bad, now for that. Don't call me, what up? Put down for breast and sweat. If I do you bad, if I do you bad.
That Friday feelings come again. Only good vibes and energy. We're gonna dance the night away. Me and my crew gon' tear it up tonight. Tell somebody, love to patane kileleni. To karibishe wageni. Me and my crew gon' tear it up tonight.
I'm setting myself free. Ring the authorities. Shit talking jealousy won't take a toll on me. This is not your normal party. This is Vogue, there's a dress code. Every corner's getting flashy. Stay wise, stay bold. Utani pata kati kati. If you know, I guess you know. Every color on my mind, I'm gonna let it out tonight.
That Friday feelings come again. Only good vibes and energy. We're gonna dance the night away. Me and my crew gon' tear it up tonight. Tell somebody, leo tupatane kileleni. Tukaribishe wageni. Me and my crew gon' tear it up tonight. Na 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 na, na 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 na. Oh oh. Excuse my behavior, please. I've let loose my boundaries. I'm on a trip, my trip's on a trip. Look how you got me high. I wanna touch somebody. I wanna love somebody. It's been my prayer, join if you're there. Let's let it out tonight.
That Friday feelings come again. Only good vibes and energy. We're gonna dance the night away. Me and my crew gon' tear it up tonight. Somebody, love to patane kileleni. To karibishe wageni. Me and my crew gon' tear it up tonight. Na 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 na, na 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 na. Oh.
international boy, DJ Perez.
Leo tunawaka na matenje, na sitaki hasira kanende. Ha, situko sawa na kirende, ngori mbogi ya madenge. Leo tunawaka na matenje, na sitaki hasira kanende. Ha, situko sawa na kirende, ngori mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, tunachezanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Kagwe, generali wa madenge. Drip iko sharp kama wembe. Hater, misi jalishi na wewe. Chain chain, itabidi unipende manyege. Niki speed kikigenge. Niko rada kama super na kibenge. Shaka mawaitha kam kam nikujenge. Mini classic, pili pili na maembe. Hadija, Hadija, unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachezanga kukaniza. Mbogi ya madenge, skiza. Mbogi ya madenge.
Super ana float kwa ukuta. Ana dustbun fidewe mambuta. Na kenye minataka ni akuga. Aja kumix pizza na skuma. Aja kufunga pampas na nyuma. Aja kudance genge tona rumba. Alejandro anakonga critical. The way to his heart ni kwa genital.
Hadija, Hadija, unachezanga kukata ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachezanga kukata ninja. Mbogi ya madenge.
DJ Perez in the mix.
Nusu ni kutusi kudadade. Chicago tipiga mdadadeki. Rumbi landuru chali kujiseti. Ali jamjana una sasa tucheli. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madoan. Wacha satu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madoan. Wacha satu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi.
Everything fresher than I've ever seen. Representing PD girl teen. On the scene, Buzi genge riding. Do the right thing, seke bati righty. Rock out with your fatty bam bam. Back it up, push out the bam bam. Silly steady, na baki ni me steady. Younger na madredi, warazi misi pendi. I don't know why my pen is. Hey, mina chora vas.
Mina chora vas.
Ukini tumia yo cash man. Siwezi reverse.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madoan. Wacha satu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madoan. Wacha satu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi.
Kuda da day when ni muffinini. Na ukiparara mbono sijipake vaseline. DM kila time natuma vaseline. Amini usiamini hii mark ni mini. Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi. Shida ni nini kwela ha wako kusini. Kaska zini kaska kuna makwela. Party feed girl dem hapa kuna msela. Chipo ame chipo chipo na kuna masala. Mashallah amebeba hadi silaha. Sina furaha amejaza kama afraha. Si malaya alianza kule ulaya.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wacha satu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wacha satu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Si weekend ni shableki. Nikiwanga mlevi chura hugoka keki. Kani wacheni ruhusu ni kuseti. Mukwanga straight to the point kama jegi. Cheki, ukidai nywele bado misi kudai dai. Ukini cross ni nambogita kuchai chai. Mwapia Kenya chora chini uko shy wine. I become fine by age kama I'm fine wine. Omosha kisha kunyo chemical.
Si hata tomba deni.
Mi mkali mi don kwa hiserikal. Na misi kupiteni.
The international boy, DJ Perez.
Chakula ntashiba. Siku nikenda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba nafura na jimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Nishafanya vyu janja janja vya kubuni, kaisoma namba kwa kirumi, kujichanga changa mpaka mbuni, na kumbe najichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step, labda mvae fashion jenge shape. Mwishoni I start to doubt myself, siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe, maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe, haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi yanataka uyape respect, commitment, assurance. Mapenzi so oh, kitu kama pesa bengi, umpe bunduki mdenzi azichote.
Nitakula nitashiba, siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba na furaha najiimbia, kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi, jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah.
Chuma roboti, so naitaji furaha, amani ya upendo ndo nipate komforti. Nimetafuta tafuta njiani mtu wako mumino wakoti. And I count on you baby, would you give me your loyalty, loyalty, yeah. Rafiki zangu kikutaka tusemaje,
na mwambia please respect yourself.
Na kama napata tatizo takubaje,
I'm around for you baby when you need my help.
Mapenzi ya nataka wepe respect, commitment, assurance. Mapenzi
nipe chakula chana, chakula chashiba. Siku nikina kulala taota mapenzi. Ukisikia naimba na furaha najiimbia, kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi, jua ukiniona nalia nalia mapenzi. Oh yeah.
Kumbe uko along, maisha ni safari mina ride along. Lada minyo moke ni kujage form, ama lada wo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi yonja, ayy. Nakunya yote, nakiamua kukupatia, ayy. Chukua yote,
Byron baby.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendaza kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangwingwe, misi pangungwe, si pangungwe, misi pangungwe,
si
pangungwe,
misi pangungwe. Kijana ni gwiji, utapangaje moro na kashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini, mini jangili kamili, nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahani, chai tubi mijaza maziwa na wadamu. Siku subi mini triumia watagwana. Kauni juu na jifanya bombo ajakana. Nabiria na wapanga kama kango kasarani. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tushkie fit ya dishok them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendaza kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangwingwe, si pangwingwe, misi pangwingwe, si pangwingwe, misi pangwingwe.
Ninja na bui bui,
niko na mababi mahali leta marui rui na niko na mashoga kibao nitaka madui dui saki kifisi niko bongo na saka chui chui kitaka mizuka mimi ndo huka tena na kwara nkidara nina vikucha vichikitupa shikana kupa na wanapenda ukipapia baba pupa naishi nitakavyo ondoa vikwazo kiona na jidai jo kujikopa ndo chanzo nikishika ngiri na tesa na majigambo juno na skuzi ganji mnasafisha kwa mitambo
maisha ni yangu weshugulika na yako napendaza kwangu weshugulika na kwangu
DJ Perez in the mix
alo alo kama we ni mwenyeji we ni mwenyeji
alo
kama we si mwenyeji
mind your business
kwa unataka ule anaichapa mpaka ilale basi harakisha njona mima inanukia shasha mane usupeni ni kwa flona super komudia ladha gane nezenda fast au slow baby haiva nikisikia mapop male nkitafta plan ya do yeah. Tuanzishi vita, tunamaliza Nani ukinita, tumama mita Auma lipsinka, wanawaingiza Napanda steju, nauna miujiza Originator, baba wakecha Wananitia, wananiiga Likuwa na choma, mpaka kwa filter Kabadoko usha go Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Mile naifanya, siyo hoja
yeah.
Kukuhisi ni siju na zosa Tunaifanyaga
Proper Mungu akisense unajua uwezi pinga odds iko right mimi sichezi na tinga okay kifemi kijembe kikali bila budi na bidwa kubali pata jalu jwe nani akujali hii maisha ni tamu na chess na makali
life iko order mpaka kweli na sound unachocha
vile naifanya sio hoja
yeah.
Huku hizi ni siju na zosa tunaifanyaga
proper
Proper.
Yes, nani yako in the zone, aje Na ana feel right at home, aje Kujajwa nlikuwa kwa chum, aje Na arufu ya cologne, sorry Na sijaiko saka form, sorry Last year nluza my phone, sorry Tena niliota na perform, sorry Na kabla kuota nli perform Short now you know kwa cliff Kabla ujwe mambo ya drone Granda imejana kif Na grind ni kana clone,
kana
clone. Kiuliza na nani gwiji hapa mina sikianga kam na koseshi Mwezi ni pima, mwezi ni zima Nani mengia na sikiona niambia Life iko order, bako kweli na sound unachocha
Mile naifanya siyo hoja
yeah.
Huku isi ni siju na zosa Tunaifanyaga Proper.
Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Vile naifanya siyo hoja
yeah.
Huku isi ni siju na zosa Tunaifanyaga
Proper.
Call me DJ Perez.